je waburo lisimati kokuradro nakamba kube fulati musawo wanyiride bambi kaida bibs bakube babukume katulabe katulabe aale katulabe katulabe musawo chuka tulabe katulabe aale katulabe 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 aale katulabe katulabe musawo chuka tulabe katulabe aale katulabe katulabe wabula musawo nyumirwa jiribabo simairo checho linga baserebo mwenkulabe konline ku WhatsApp nezi kaka numutima kati sina tabo your voice linera bize bizibu omumbe jandu wano kuroshi bubo it's okay kaka nakugambe woli wa mulembe dimpo wafuna zabo ono don't disturb kobra dona sagala basabo like spider mweto za zwebo katika ndabamu kwa takaya galajabo mkuba sechuli tetala jibu kono ntamambanga balu shababu siri mwavule kankuwende tabu kebero musai kastoko la mulabu katulabe katulabe aali katulabe katulabe musawo chukatulabe katulabe aali katulabe 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 aali katulabe katulabe musawo chukatulabe katulabe aali katulabe katulabe icho chitufu katonda ya kuntondera nyabula wabula wakula nola nakula badana esko wakutunulira ate nkulimbe we wawondaira kanchikubuze ne mbutufu onjagala chide munera nyumiro chiwulira akawo wako kuoteka mungo yogera na chizula kekancha ya balala nene da yali ntambula obanyambala nanga owe bisoberera buli kichonze chinkolera katonda ya kuwa tia kusera katijira bo chicholi mutonera Mbambi kumira kunzo vengo musasula Onsanyula Sembera kumpi wenkulabira Kopura dona wano nkanula Ono umwana kasonso molera Katulabe Katulabe aale katulabe Katulabe musawo chukatulabe Katulabe aale katulabe 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 aale katulabe Katulabe musawo chukatulabe Katulabe aale katulabe Katulabe Ekitiibwa kyokkiriza nkikukumire Mbadde mulokoleka bantayirire Ekyokukuleka nze sikigumire lwa ddiini Leka njireko nyanjule yo Olina engeri gy'onfaako kale Nafuka muwere wetaaga salale Mulaavu nali nasooka nabafere walwayo nnyo Nga bwantema mbale Oba wayingira otyo omutima nga muggale Simanyi gye wava kununula mu ttale Onzizizza buto nfuuse mujja kawelete wayi Nsiimye weebale Omumbejja yita wano va musere Okulembere nze ngoberere Siina mundu ngukumye kasala kukwatako Katulabe
Katulabe